qismaha gudoomiyaha gobolka Bay waana ee gudoomiy ku xiyanka dhiniga amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Bay Yunus Aadan Xasan oo wareysi gaar ah siiyay shabakada warbaahinta raadiyaha Warsan iyo kuugu hadalay xaaladda guud ee gobolka Bay. Gudoomiyaha qismaha gudoomiyaha gobolka Bay ayaa ku hadalay amniga, dhaqaalaha iyo guud ahaan dhinigyada dhibaatooyinka ku jirana gobolka Bay. Hadaba wareysigaasi oo la weydiiyay qaybtan ku horeeyay uga una qaado doona xaaladda guud ee gobolka Bay iyo sidoo kale usoona dhinac kale ku hadal doona minada amniga iyo kulamadii maalintii shalay ciidamada booliska la ka amaanay iyo sababaha ay ku kooyeen. Hadaba wareysiga wali baan dhigaysanayaa.
Markan koreyta raadi warsan wali boo horta salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh iyo anti muslimiin oo i dhegaysanayaas reer Koonfur Galbeed dhammaan shacabkooda iyo mas-uulintiyo iyo ardadiyo iyo gabdhoogayn iyo hooyooyinka dhammaantii ulmaawdiinka dhammaantiyo horta may laha salaame salaanta islaamka siinka salaame salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaam ku bacad sidaadan ogsanta gobolka Bay eediyeeda liinka failey walibu aha dhaniyo badan wala ku jiran gobolka Bay dowka abaarana ku jarta aaranna ku jar olna ku jarta nibadna ku jarta madiana sababay ma yar u haytay gobolka Bay ani oo la xaqiiqo haye oo buhutiyal badan kooya hayaan sada Bay dhowo diin soor oo kala sada guurha kaba waliba waa birdaala iyadoo oo aan la wada saameyn abaaro oo guuray oo masanay qahagi ay hatta aan wada yaalna laakiin ani oo waliba dad badan beero jado kulanka banna hatta ilwal argaas ilaalo ku dhanta leere qofka mundi banaadinka wal aragow oo beertid wala ka yaalan aragow hatta niidis degnaada fadi dad badan oo saasan argaana jiran dad badan oo beertiyo hatta aaran ay tahay huun qabaano oo lan ama wali buu haanka muddo korto sarawna jar laakiin hasi ahaato si abaarti doogu hanjarti managana dad oo wali buu beero jo iyo wali buu walaha ku baheen walaay beero isho ku bahiyo xadeeri oo wali buu ka nooladeen oo ka fadheedeen managan iyo naftiyo abaarti wili daba si hayd yellana madiliku bi dhana xoolaha way buu sanadkii hore ma hejeray xoola ee dadka dhati oo abaartay oo dayali biilanga yali alhamdulillah geek marka dhanaga aaranka lagu fiiriyo ma eeta ma ee xoolay geek wal aama way siin ma fadhiga lagu keenay mal araw biilawna mal araw walo meelayn oo biilan iyo ne wal badan ku jiran jiran marka taas wali buu dhanay abaarahi iyo waaye may marka dhanana ku faylana marka dhanaga uu ku faylana waa buu ku faylana laakiin dhanagu oo uu ana anni oo bani aadanka wala ku tara oo wala ku qabada liin baahanyi may buu aha dhana bani aadanka meelooyinkii oo wali buu aha sida buul baraka oo kale mise xagarka oo kale tuulooyinka madhahay hata dadkii oo beer nolol beero ka tirsanay tihayen ay xaq wada qahen way buu aha beeray wal magaban ila way buu aha dowkan abaartii dadkii meel iska adkayay hata post ruugi hata madan haska adkayay waayo hadda may kale hadda xakasi qulqulahaaye dadkii oo reer Bakool anka badan dhinaca degmada Waajid ilaa Rabdhuur anka badan iyo waliba haqooya hayaan degmada Baydhow marka taas dartii waliba waa anni oo leen kaalmay dadkaas oo xaqaa hayo oo abaaro ku jar oo dhabaataysan anni leen kaalmay cid kasto oo geeg gacantii wala ka jiran anni in kaalmayte hay'adaha oo waliba waa dawliga iyo hay'adaha oo caalamiga lamadaba anni oo kaalmayaan anti kale oo muslimiinta hay'adaha muslimiinta oo waliba anti muslimiinta ee shirkado waliba waa ganacsatada anni dadku walaalo jo wal taran oo xaqahi ka taran waliyo aaman ka taran dhar ka taran waxbarasho ka taran bii ka taran walbadan ka taran iyo nafti oo walanku baahanyi oo marti geliyaan lanki geeka idiid leh ku taba walow lam haafdo haskiigta ba haato oo mankakinka kooy marti kingi yeedo hata digli marafle hata gobolada hata marafle aan badan oo sada leerkor
langa marta kale in arko la arko on jarna laakiin maadama manki aritiyo ku tabaan manki ka kooyan manki sheeha ku tabaan manki abtijay ko walow saas ete may er lahayne anni oo lanki walhay sidoo kale tar taas taw tan kala dhinaca amniga madan hanagada waa dhinaca amniga baydow iyo degmooyinka baydan feeling madan ha ku qaada degmada buuraha kaba degmada qasaha dheer xuquuqada diinsoor bidaala baydow laakiin may ku jiraa degmooyinkii iyo lafaajo nibada qaban walaagi oo argagixisadii nimanti diin laawayaashi hay walqo xurey malahan dhawaan quraan walan dabraday anni bilidkaas dhatiis walan ka suubin maan hangalna walow dhaqar qabayaashi meel badan siyo kiin hubeedan wali walan geey hamin bu wali wasadi muslimka fasaadi fadi oo mutabulshida ka wal ka dhabaatay fadi lay aan teegin walow wali buu ah maddi kalta liin fikir mad hata xaqiifa kooda uu yado jar aan hayn iyo target lahayn gabirto taargisan unuga taargisan lamba darar taargisan iyo ondoranta wala suubiyan sawal weelan argagaysu sawal weelan la iyo ku fadaayan ishi maahin aan hayn target madaxan taargisan ciidaman taargisan ganacsi taargisan li arhan ulmaudiyo wa sheekh noolaha oo dareer dhan iyo taargisan ma in nooli ma in darar yado li taargisan oo wali buu taas naftiye wali buu aan fuulay kortigeeka umati isku mid ma dilan ko jikin ka safari dhatalin surmi of course al shabaab kulli deey ka goorhidi masa ka dilil li kulli wali waa barnaamijka satay wali buu ay tahay goobtan lagu roonay arintaas ku jirta degmooyinka wali buu ayda wali buu aan amaanin nabad gelidiyo iyo hoog iyo saaran sida amni joog fudura laakiin may ku jiree meelooyin badan oo la niska dhex mara korno degmooyinkii oo la niska dhex galaan la niska safaraan marka may degmooyinkii nabada ku jarta madan may linka rekorno marka degmooyinkii lafaajo iyo ahaan nabada ku jarta laakiin asdhex markii iyo wadooyinkii iyo isku safaradii ya may ku jiraana mashaakil ku jiraan ilaahay wali buu ah inoo afjar waan wali ku rajeyn dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeed iyo dad kaalmaysadeen ciidamada booliska iyo ciidamada militariga iyo daraawishi dhamaantii iyo dad kaalmaysadeen oo noo shacabkayn imaamulkayn wasiiradayn kaalmaysadeen anni fikriddi lugu ku bahafadi degmooyinkan jidyo hirin lugu ku bahafadi shacabkayn anni iska gurmudu fadi laankii macaawinu wada an ka gurmudu fadi laankii islaamnimada darar anni iska gurmudu fadi laankii oo wali buu ah waxbarashada anni iska gurmudu fadi lanki oo wali buu ah tafsiir wada in iska seedafadi wal walba oo in iska dhex galafadni ya wali buu ah ku fikirayn waan wal ku rajeyn ani un ka guuleysado doon sadex degmooyinka bilin qabsadi oo an nagati ani degmooyinki iyo hamiin in maalan xan ka galna liin ku dhaqay ani jididki iyo nay meelooyinka duurka iyo ka gabadaayna ani liin ku xurey waan arintaas ciidamada ayaa aan ku dabroon insha Allah waan sadex aan ka dhagsan badan aniga ku suubiyay ku rajeyn ilaahay inuu garab gala ilaahay inuu waa maantaan oo afjar marka arintaas ayaa ku jirta gobolka guud ahaan
marka nabadgelyada oo kale walay tilmaantay in faylada laakiin afbuu lanka sheego korna degmooyinka oo iska akiran oo al shabaab degmooyinka qaar iyo cunuqabateen saareen nisgudu ku korna shanta degmo ee gobolka baay ku koobanta oo kale marka gudoomiye sidoo noo warhayno madaxweynaha koonfur galbeed waqtiga la magacaabay hadda wali la dhisay degmada 300 oo ciidan qaarsho ku badan iyo helan saanadii oo inkastoo la dhimaystirna ma eeto caqabadaha ku hor gudbun ama ilaa hadda suur galwaysinta xitaa hadii dhor iyo dhan wada furna hadda degmooyinka qaar la isku furaa caqabada ma eeto
horta madduguud wali buu madaxweynaha horta iyada voluntary degmooyinka seedow shoobada madaxweynaha koonfur galbeed si wali buu ya kalahay luqalahay dadaal badan oo ismoojiyahay dadaal badan oo bulshada reer koonfur galbeed iyo maamulsho iyo dawladda iyo wasiirada iyo suubiyaha ya la kaseedi ogdamadii oo diinsoor oo kale dawladda umadii oo la dhisi koonfur galbeed la seedi walow degmeyaalka kale owl wali buu anti yaab leema aan roogan wali jare sidaadan ogsanta wal markii madaas la sheega malku bilaaw qor sidii la fadaayna managadaas walay la ku bilaaw qor 800 aad sheegaa sidii owl degmadii oo aad hadda degmooyinka oo 800 intaba bareedelato anti yoolan intaba barne
degma haafad yahay la galo balan la kulbay leero walay buu wal ku dili leero la jid la kulbay leero hayti sidii boqol madil heli wali ilaahay suurta galiyay oo ciidamadii ay suurta galiyeena ani haafad la hangalna aqgar shaata leen koyn oo anka dhawaad hatta 20 km 20 km ani leen koyn ya suurta galiyay ciidamadii ay laakiin tayadi kala oo degmadii hayna amni ku sugan degmada kala si koyan maadaama adawgu wali buu ahaa ee dadu gobolkan bay anka badanyi oo farisimis anka badanyi haarantiisanka badanteedo haayeen ya anka suurta gal wayti hatta wali buu degmooyin ka qarsada birdaal oo kala hatta wal nis dhaaf safare degmada buura hakaba oo kala ya naftiya mihirin laakiin degmooyinka oo hatta la nin safar korniyeedo in qasar dheera iyo diisor iyadoo in oo jidyo hata intii inta koray safar oo intii lagu baha maana la kaseedo korna oo mas'uuliyiin ka safar korna masna safar korna laakiin ciidamada iyo meel kasta oo uu nahtan in kurinayna oo ciidamadaas hata meel libaha seeda leer hata ciidamada ayna seedayaan wulgalna ku fuliyaan laakiin degmooyinka ciidamada yahay oo sidii haan degmooyinka nabadgelyada suurtagaliyay iyo haayan ilaahay maadus kula ciidamada ka mahadsan marka antiyahay wal qabad iyo aragnay niil faylahaatay maylana hatan haano haani haata oo asadii linka kor dhiifad yelna hatan
okay maalintii shalay walay la qowday munaasabad ciidamada la ka amaano waana la ka dhiirigeliyay howlo wanaaga shaqo wanaag iyo ansuubiyan bulshada intii ramadaanka la ku guda jiray inkastoo la sheego intii kiisas dilal iyo ku dhiyeen magaalada Baydhabo iyo ama deegaanada kale ee ka tirsan gobolka Bay bal arintaasi sidoo ku kooyti iyo wali maxna ka dhali maamulka in munaasabad noocaas oo kale aan sameeyeen
horta maamulka wali ku kooytay maamulka inka sareeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed mise Kusmaan madaxweynaha iyo wasiiradiis iyo maamulka gobol iyo degmo iyadoo isku kaaladayaan masnay nidaamteegan iyo ciidamadiyo wali ku soo biday madiila xuquuqada balli in dambe baydhow may ku dhii balliyana may ku dhii leer walay hordhaan dhiyaay i wala hatta dhii ay fayle leer wala boolis hatta qowdo i wala an qowdo hayn ma eta leer ciidamada iyo wali boy daraawishtu Koonfur Galbeed militariga ciidamada booliska nabi sugud asluubta antaas mun loo jiray marka aniliin qowdo ciidamada booliska waliyo mutaysadeen haayeen dililka ku dhii oo geeka ku dhii ay maanaha mise baydhow ku dhii mahayna dilil oo taadi ka dhii mahayna dilil may hayna taallaka kooyan taadan jarn yeedo geed kasta la surinyi oo guri kasta la jar sadatiyo ka dhiyan hayan madan wala hadiiba taadabkiin ku dhiin oo yeedo teeganta had allakiin ku kooyan oo hatana lanki walaagi suubikiin ku fokonne xaqobati lan ilaahay tiisani dhamada moog malan qaba laakiin may doornaado faday waan waldili lanki dili ne fokodi meelna malka hay tiiskini meel may ka sheego hor madi ata ya doornaado faday lan adili waa ku usin inta surinya dilaka hukumini waldili booliska si sidan ba ku hortag ay ku dabatag yallare laakiin ku hortag ku dabatag maayna kala tagahay titan way buwaata walib waa walwalba oo yeedo suubeyad wal oo yeedo ku horseedas madwalba hormuudinata hamingi maalan hormuudinata yahayti an anis ran shaab sho aniyo difa an walayon dhaaradan balanti walib waa qaadan qolki ilaahi qaadan shaabka ku qaadan madaxda ku qaadan dad rumay oo jidki la rumayay surum yahayn marka saas dartii ani qofka banaadinka hoob uu wal soo bi ma hasanta leer hoob uu wal xallaayan wala xallaaytay anka nagsa toyler waajibaad da saaran hayti madaxdeen ilaahay kasi ani dadkii oo wal wal fayl soo biyan ani mahad eliyan shaab sho hortiyo ani linka mahad eli walay haq qobatan eedan faylata wal ku si fayl qobada ani leer wali buu madaxdiin ida hankastiin ida anka abaalanta marka arantaasa dadka dhalidi anii oo liin madaxdiin dhali booliska.